NuktaSaba.blogspot.com.
Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Habubadia unanisikia, pika nipe ntakusifia. We mbonge la toto, ugopi msoto. Chauni pejoto, kitandani mwangu tulale. Napolala na kuota wangu, sidanganyu kenda kwa mwenzangu. Kama utamuni pepeke yangu,
I need you baby,
na kupenda kabile mamangu.
Tena tena,
nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala.
Nipende kwa moyo mmoja, tukeshe mimi na wewe pamoja. Tushindane kupendana, nione nani atashinda namba moja. Napenda mapenzi itakudanganyana, na kueleza zaidi na kupenda msichana. Umbo lako ifanya nikajibu, hata mia kwa mia. Kata sister tu, nitanganya paka na data tu. Hey my lady, ni kwako tu. Hey my lady, hey my lady, ni kwako tu. Hey my lady,
nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala.
Zimata, washa kendo, sizime biti la mita, kamsando. Unangala, hata ukivala hando, mtoto kwa kosara, mavazi na lako umbo. Sivai shanga, nipigie zeze, wajimba, sio tanga, songa, nikubembeleze. Mekushika usiteleze, kwa hard to get, kwa majizu siteleze. Basi, give me a call, hata nikibip kwanza, after all, na garamia upkeep. Yeah, expensive, sio cheap, kwangu L-O-V-E, sio shallow, iko deep. Down there, Jimba Lodge Music. Yeah.
Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala. Nipende, ukitaka nambie, tupendeze tukeshe, tukichoka twalala.
Nicole Basi, nimekubib, halafu, nagaramia kila kitu. Hii mitasio ya kila siku, lakini SPI, mbie Rushmore, hapa iko kitu. Jimbalo's Music, mbona kila siku.